fund your hood.
Yo. Tuko commod. 34-44.
Ni marungu napitisha ikitok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikitok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti la smota shiko na stroke.
Bad guys 34, tukipatana ni bomb. Kwa stu zimilipuka, utadhani ni bomb. Niko on mindo dipe, na wakashi mandom. My loud, my exo, we tokea chum. Ati job, tunajikil mawada. Majicha wamebonda, adi mambango na ngada. Tunaseti magazi, nazidi tu kupanda. Kujaribu mastrain, hizi pande ndo marada. Ati only weed, uneza uliza mo. Ongeza magram na bado na daimo. Zimewaka kama 40, jona tuko 44. Tena zingine 30 za maboya 34. Ati job, cheki chunga usichoke. Vitu si tunasmoke, si za watu wako broke. Tunajihil, wana tuitanga madok. Wanaita mapopo juna washikanga dope. Ati
ni marungu napitisha ikichoke. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikichoke. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti la smota shikwa na stroke. Meditation is the key na toa lock. Napenda weed, nikalizaliwa nikismoke. Ni marungu napitisha ikichok. Na seti kama aneza nitibu kushinda dog. Na kuseti atako upendui na makops. Morning glory ngware na kutress na makrocks. Evidence kwa kichwa sisundi tire kwa masocks. Ganja farmer napenda hizo crops. Ni maloud si makete. High grade do inafanya mini cheke. Na dive mbaka nyongi so filter usiweke. Niko high grade do inafanya mini cheke. Ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti lazima utashikwa na stroke.